するわばばをはい最後までまま Oh yeah するわばばをwesango masami wanunga manga ningophela manza mnyama wesango masami wanunga manga ningophela manza mnyama amnyama oh Seglunga kodwa uzombona yena loro umakhelwane ngize kuwe mina ngizobheka uthi nyathu kwime kahle kodwa wena ukho lapho wena ufuna ukuyifezela lezi nhloso zakho nga bengicela siqale ngale nkinga sami esakho zolandela ngemuva isikhathi sami manje my friends are my friends not yours my friends are my friends oh God don't know no I know I might be wrong. God in dengi zelela na kono kandinzon. Now you might be wrong. Go to lalela mapezulu, it's not your fault.
Lendigabilia.
Wesango masami.
Wanunga manga ningophela manza mnyama. Wesango masami. Wanunga manga ningophela manza mnyama amnyama oh amnyama amanza mnyama nango ngitshela isima ungitshela ukuthi angivuke bese ngibheka umakhelwa osobe vuke kuqala uyana kanye lo muntu ohlalela ukungithakana What if he had a bad dream? What if he had a bad dream and he couldn't sleep? One fell ubalam galiabantu oh. Uzol fell ubalam jalo muntu oh.
Ubota banga ngapambo uba wet. Shia o maye, shia o maye.
Tongo zako.
Shia o maye. Shia o maye,
tomo za tomo.
Shia o maye, shia o maye,
tomo za masami. Wanunga manga ningophela manza mnyama. Wesango masami. Wanunga manga ningophela manza mnyama.